Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutegeka ebigezo eby'akamalirizo mu ggwanga ekya UNEB kifulumizza ebyava mu bigezo ebyakolebwa abayizi abasinye ey'omukago omwaka oguwedde nga biraga nti abayizi abawala basinze abalenzi okukola obulungi. Ebifulumiziddwa biraga nti abayizi bangi abaatula sinye ey'omukaaga bafunye obubonero obubasobozesa okwegatta ku matendekero aga waggulu okuli yunivasite n'amatendekero gonna ag'ebyemikono. Mukwanjula ebivudde mu bibuuzo bino ku mukolo oguli mu makago gwa Pulezidenti Nakasero, Daniel Odongo akulira ekitongole kya UNEB ategeezezza nti ku bayizi 16,624 abeewandiisa okutuula ebigezo bya L-level omwaka ogwedde 2025, abayizi 16,151,172 be baakola ebibuuzo bino era ku abo 98 n'obutundu 8 ku buli 10 be bagenda okufuna ebbaluwa eza UNEB ezikakasa nti bayise ebigezo. Daniel Odongo ategeezezza nti abayizi 16,896 abakola ebitundu 41 n'obutundu 7 ku buli 10 be bafunye principal pass 3 ezibatwala ku yunivasite, ate abayizi 4,145 abakola ebitundu 26 n'obutundu 9 ku buli 10 bafunye principal pass 2, abayizi 13,838 abakola ebitundu 18 n'obutundu 3 ku buli 10 bafunye principal pass 1, ate bo abayizi 10,852 abakola ebitundu 11 ku buli 10 bafunye subsidiary point 1, olwo abayizi 10,891 ne bagwa ebigezo. Ebibuuzo era biraze nti abayizi basinga kukola somo oba subject okuli economics, geography, literature in English, mathematics, agriculture, chemistry ne biology. Daniel Odongo agambye nti wadde abawala basinze abalenzi okukola obulungi, naye abalenzi basukkulumyeko nnyo mu kukola amasomo aga science gatako okubala.
Proportionally, female candidates performed better than their male counterparts at the principal level pass A to E. In most of the humanities subjects and in mathematics, physics, general paper, subsidiary mathematics and subsidiary ICT. However, at the top level of A passes, we see that the males scored better than the female candidates in mathematics and the sciences. It is also important, Mama, to keep track of the female entries for the sciences and mathematics, where we note that these are lower than for the males, and is also consistent with the fact that overall female entry is lower than that of the female. For the same, and we observe that compared to the overall candidature offering this subject, the females are much lower.
Wabula Daniel Odongo ategeezezza nti bazudde ng'abayizi bangi baddamu ebibuuzo nga tebabitegedde.
In history, for example, inadequate levels of analytical and evaluative skills, inadequate show of logical flow of content with relevant examples were observed. In religious education, application-based tasks, especially those that require connections of the teachings in the holy books, that is the Holy Quran and the Holy Bible, in everyday life situations continue to present a consistent problem. In the subject of geography, examiners have also continued to report poor data analysis skills among our candidates, as they still find challenges in using various statistical methods to explain geographical phenomena. Candidates are not relating theory to the environment.
Ye Professor Celestino Bua nga ye ssentebe w'olukiiko oluddukanya ekitongole kya UNEB agambye nti enkola y'ebibuuzo yagenda ekyuka era waliwo obwetaavu obw'okukubiriza abayizi bafeeyo nnyo ku masomo ga sayansi.
While recognizing the indispensable role of the humanities in nation building, the board reiterates the strategic importance of mathematics and the sciences in driving innovation, industrialization and technological advancement. Sustained investment in science infrastructure, teacher capacity and laboratory resources remain critical to building a robust pipeline in the tertiary STEM program. Although enrollment in STEM subjects show a gradual upward trend, deliberate multisectoral interventions will be required to achieve national targets in science and technology development.